Kiss, kiss me in Runda. Kick me out like Bunda. Oh, she kiss me, she kiss, she kiss. Oh, she kicks me, she kicks, she kicks.
Limekuwa sumu kunicheza kaka bumbum. Kaka bumbum, umekuwa kinyangarika, uchagui hatarika, kwa mengine unamarika. Asa limekuwa sumu kunicheza kaka bumbum. Kaka bumbum.
Kiss, kiss me in Runda.
Kinyangarika, uchagui hatarika, kwa mwingine unamarika. Hata